boy David.
Cuidado, cuidado.
Dreams.
Umekuwa kama popo, usiku wa ulali. Unakesha na makopo, mapenzi yetu wa ujali. Pezi lako la utoto, unanipa mitihani. Umezidisha mikopo, wanakuita ayawani. Majirani wanahoji tabia zako ila hukomi. Chonde chonde, kitaza meusoni. Ukisema nivumilie, unanipa kama tope. Pezi lako niogope. Mbona we mapepe, hey. Ikute unashogo, watoka na vigogo. Watakupiga zongo, hey. Ikute unashogo, watoka na vigogo. Watakupiga zongo, hey. Yeah. Baby yo, mwezi yo naumia. Unanifanya nikonde, hey. Mtihani ye, unayonipatia bora uondoke, hey, hey. Umenipanda kichwani, umenifanya hewani. Natoreka masikani, sina thamani. Ukisema nivumilie, unanipa kama tope. Pezi lako niogope, mbona we mapepe. Unashobo, watoka na vigogo. Watakupiga zongo, hey, hey. Jikute unashobo, watoka na vigogo. Watakupiga zongo,
hey.
Achana na mimi, nenda zako wewe. Nimekuchoka tabia zako wewe. Achana na mimi, nenda zako wewe. Nimekuchoka tabia zako wewe.
Achana na mimi, nenda zako. Jan 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 jan. Bam 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 bam.
Watakupiga zongo, hey, hey. Jikuto na shobo, watoka na vigogo. Watakupiga zongo, hey.